even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.
Again.
Whoa, lads, a lot on.
Nashukuru nko bie, sitaji paramedics, ataka yondo Kenya na niombea. Hapa ni kule mamdihe, ukikata kukata keki, wakuni banja tazidi ongea. Yo, awakuli ganja labda jaba lafu wakusanyike kama goshodo endeleze ombea. Acha tu rock paper, two relationship zote zitavunjika tukicheza truth or dare. Put my shoes on, nisipo shika denje utangojea. Na utelewa mbona huwa sbongi, must take a beat for sure. One man die kojolea, na ukibanse ziogopa kukuroast. My imposter amegeuka wengi mneti. Lately sawa nafanya ikweni ngumu kupost. Weka tot, make a toast. Employee amejam hip hop boss. Na kweka mahali tomi ameka ghost. My imposter amegeuka wengi mneti. Lately sawa nafanya ikweni ngumu kupost. Weka tot, make a toast. Employee amejam hip hop boss. Na kweka mahali tomi ameka tena. Wanauliza what's happened, maswali mingi ka what happened. Na najua wako concerned. At least sina scarface. Natuliza kili bezi ya skape. Sijui kanikopoa na confirm. Size diary bazao, acha wapeane story, that's fine. Na mini vitu wazi last night after time. Swarazi wa medungo official. Sa mimi na cut ties. Naifanya solo John na jibaptize. Roll na the prettiest thing. Even though na dodge PTSD. To buy premium kumbuke mini league champion. Na faa jezi ya PSG. Ama nwa disc kwa hizo DSPs. Spigil up 1-2. Unless niko na watu nme rank, sina say acha wa fill the blanks. Bila mode wa mau, iyo mbogi ya do the math. Welcome uku good people, ndo wana do them bad. Na reminisce, kila memory poa, napata na jimis. June mekua lost a couple of weeks, nina tracks ja release. Mafans wana lili ya hits, na kula gunga na mua kuzilik. Nye wote mgejua what I saw, iyo night kila moonlight. Mgekua mnata ipigi rip, doja jalji reveal. Aka relieve kila stress, jumi mainly believe. Nashukuru nko bie, sitaji paramedics, ataka yondo Kenya na niombea. Hapa ni ukule mamdihe, ukikata kukata keki, wakuni banja tazidi ongea. Yo, awakuli ganja labda jaba lafu wakusanyike kama goshodo endeleze ombea. Acha tu rock paper, two relationship zote zitavunjika tukicheza truth or dare. Put my shoes on, nisipo shika tenje utangojea. Na utelewa mbona huwa sbongi, must take a beat for sure. One man die kojolea, na ukibanse ziogopa kukuroast. My imposter amegeuka wengi mneti. Lately sawa nafanya ikweni ngumu kupost. Weka tot, make a toast. Employee amejam hip hop boss. Na kweka mahali tomi ameka ghost. My imposter amegeuka wengi mneti. Lately sawa nafanya ikweni ngumu kupost. Weka tot, make a toast. Employee amejam hip hop boss. Na kweka mahali tomi ameka ghost.
Whoa, lads, a lot on.